twabasoba mutwalo mulamba bebayambiddwa mu nteekateeka ez'enjawulo ezikoleddwa ekitongole ky'obwannakyewa kihumanity first ekiri wansi w'enzikiriza abasiraamu abahamadiya mu ggwanga lino. Ebintu ebiweereddwayo mwe muli obujjanjabi ku bwereere, okuzimbira abaana amaka mwe bagenda okubalabirira, okuwa abantu abaliko obulemu obugaali, okubazimbira kabuyonjo ez'olukale, okusako n'ebirala basobole okutambuza obulamu. Ebyo nga bikyali bityo, Ronald Brand Ssemaggwa, omu ku basuubuzi abagundivu ddala wano mu masekkati g'ekibuga Kampala, dakyafulumizza akatabo akakwata ku bulamu bwe okusobola okulungamya abavubuka abalinga ye mu nsonga z'ebyobusuubuzi na butebe bagenda okuba nga batambuza obulamu bwabwe. Akatabo kano akatongoleza ku Fairway Hotel wano mu masekkati g'ekibuga Kampala nga bw'owulira.
Tukalonchinza olunaku lwaleero 22 November 2025 ekigendererwa mu kyo kya kulaba nti tuva ku traditional success. Bantu bangi abali obulungi naye nga bwabaali waggulu eyo abaalaba kwe kutuuka, naye bwatyanga bw'oba otuuse ojja n'okwata ne kufa abalala abali wansi, eyo gye tuyita beneficial success. Nti sibala kuyitamu kwange olwa biki bye nnina, wabula mbala okuyitamu kwange olw'abantu bameka benteereddewo amadaala balinye nange.